Yesin gakukuma, nishale singa kukuma.
Ngithanda ngiphela ngithanda ngifuna wena wedwa.